ilaahay inay suurto gelihiin inuu maarna haboqon deganka uu diin leh oo noo maarna maamulka degmada Baydhabo oo aanu maarna gudoomaha maamulka degmada Baydhabo iyo xaalad dhabta maarna deganka koonfurka Baydhabo xaalad dhabta maarna degmada Baydhabo ku jirtaa oo noo may baan un kor galo yaa may suurto gelihiin inay ka boqo deganka uu diin leh marka ujeedadu ma haytay inuu un kor galo xaalada abaartay ee baahda deegan biilanta iyo meel rays iyo hanguuraan dadka dhawaad dadka haysta iyo heerka waxbarasho iyo meel raas caafimaad iyo meel iyo biyaha iyo kulmeel maraayeen haqiiq ma buu hadda meel kulanay oo diyaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka oo meel kulanay ma hadda tawaan dhibaatooyin fara badan oo hadda oo iyo dhinaca biyaha iyo meel buu dhinaca meel baadka iyo baraka fara badan oo maarniyo naftiga deegaanka oo diin hadeero marka taas insha Allah hadda maamul ahaan insha Allah ma buu dadaal badan ay jiraan oo hadda ila heer isteeday ma buu deegaanka furga beedwadan taasna oo may buu insha Allah ma soo doono bilaar may meel raasay walaa wala gurmada bi dhaamin haato in shagada dhin kasta haato in insha Allah wala Umar dhawt oo kamaamo gool ahaan ka gudoomi degmaan bi karaan kan insha Allah may baa in hadir sana saad lamada may baa safarad ki kan kuri may sanay degan go guusha wala sanay marka sunus oo kamay baa dhibaatooyinka may baa ya injaran marka odayalka may hada eedanka awdaan insha Allah in bilaanta jartay may baa eed may baa yaanka awdaan marka de madawani la jari oo assessment taas iyo nusubiye oo danay in shagada meere degankan si maarna eel iyo walkasmay boo mustaqbalka lama hoqdo marka insha Allah waan meel rajaynaa hadda in maarna waan safarkaana safar guul ku dhamaaday may boo haadoon may maahantay odayalka maare deganka si maamulka si may boo hanay dhawaayo an iyo wafdigay kikay marka deeda eeda may boo hayaa san ka maahantaan wala Allah la wala may boo karaan kan may boo insha Allah deganada oo bay dhaw hoos makadiifa doonani maalin may boo hayaa un surugna si marka hore goob guusha oo insaani adin awdin insaani insha Allah goob guun insaani doon deyno meel kasmay boo insaani doon insha Allah.